yamde no jabbore min taji chapande tati dande studio kalangu ketinidon kibaru jimode fulfilde Omar Hamad Jangata do masinaji Mustafa Ayuba nani ko e majji ender jahangal golle ngal horeje gouvernement leydi Niger Ali Mohamed Lamine Zen wadi to enda tirki jidan naki hakune makko e horeje leydi tirka tolati dun hali do filla labi politique kanjum e arduku hakkunde gallu nyame e Ankara min gartana on do majju nonni lamu khalifa leydi Niger wi yardoraki eno leydi Nigeria hojiri do filla dilluki Niger der sede awo yewtere men pindinon hande yatana hala do batulawal jeneb el ko fijo kollol dogon ogobanya to endan kantudo bama ko jeddiri wittindede kore jam hirtema yerno kalirno de endere ko e kibaruji meden horejo gouvernement mo leydi meden Niger Ali Mohamed Lamine Zen e der jahangal gal o wadi do filla golle to en der leydi Turki yeruno andi nore sarus kajido filla hokkugol habaruji leydi Turki haliri oni horejo gouvernement o yidi e lamido Turki kengan dum do filla labi politique kanjum e fi arzuka kunde nyame e Ankara e der jidangal doni wakati ni o yiduno e biyetedo Recep Tayyip Erdogan o horejo leydi Turki hoji adi kono wallitan Niger do filla labi din fu kat tawendi leydi hebi heji hore mu yerno famineri nan nimbi Allah e andinore de leydi Niger Burkina Faso e Mali ngadi nogay e jetati lewru janvier bitido do filla burtaki mudun der fedde CDA wadi ko ministere leydi Nigeria hawjinde muradu leydi mu e leyde yasin le andinore de wadi wurtinde noti nogay e jenay lewru janvier bitido wi nanay beldum golla wala mo golleede tatide koje kanji wadi ko bien ardibe house lady Niger bi jamra e majjun Nafisa Adam sirfo ko widoma do alinyal
andinore minister lady Nigeria kawjido labi higiraku chakamu elede yasin holli wi ude ko CDAO hande ni wadan dubi chapande joy e ko dekki no tittinkini jonde jam e riku kebo der lede giyada em maral demokrasi kandu wada sembe der majji adol lawol wurtade CDAO lede tati de sogeji handen goni no ardi no ko wadde himbe lede de endan keppo wadude yaha wartaji mu en e gada lumaku mabbe e subade duni fa handen ardi be dum en darderol andinore de enden ni Nigeria holli no jokki CDAO har ko darto duru renude hakke jaabe e leedem dundu ardi be leedi Niger handen be enden bi'i haydini dum en gan Niger ni wala leedi gom diwao dawrande di sako hadani wurtane der ko nafataani ardibe leedi Niger bi'i jokkaaki halaji andinore de enden gan halaji di ni hana ko gadda joda hale lobbo nata caka leedi Nigeria e leedi Niger di enden be bi'i du ibe jokki e AES fedde dental leede sahel Niger Mali e Burkina Faso
nani e der andinore de secrétaire général ministère hawjine filla de nagu leydi e sogeji général de brigade sani caché kengani o fuddi gollal dum woni hoji tagol sogeji jippinodi golle dum do njaa to en dan der sarusi go soge ragal be do ummata kono hakkunde keme tato yaade nimbe ujunere e keme dido dum do gan hawjo wade har ko ndarta filla yaadu yeso leydi ndi e fa handa hoyti nande harto filla de nagu leydi der golleji kewdi gam batte Alla e rafke jorande nagu tawade do enda de leddi meden Niger yeru no onep famineri so de prefecture mo difa kando kay watti boggol sogeji hakkune bibbe wuro gagamari kanjum e shetimari ngola boggol du watta kenana gam waddude baylo haltrafi narral tawangal chaka wuroji didi din bandimin gidi Abdurrahman yewtidi Ibrahim Mamman secrétaire général préfecture nani kowi
poste kesanon ko hokkata lawol himbe leydi Nigeria e Niger ngada yahu wartaji mabbe no handiri do fi rafi denako ko wodi ngam famugo yahu wartaji himbe gol lawol wadi min gatti jottobe den nokkure den don be ewa no fi on wonno wadira gada buitari ko diyam ko madugu yobe wadi be kolli wiide godol are e gaddol mun no latani be sakulla denibe ko di are mabbe de jottinama shetamari be jippina are mabbe dum lore horebe ben gara kuda yottina dum do kirol gol wobbe dum welibe wobbe do yahanaybe dum wadi min bitu min dara dum laabe seri awi do fi jahale johowo jahangal no handi jippina dum do lawol illa yottaki na say yottike to ummani dum jippinti
nani minister haa jinde filla nder redu leedi kanjum e denago mudum faddake lawo ngol hos ngol sudu hokkobe habaruji witendo maison de la presse hokkano golla e der gol lawol gol minister hoji du watti fedde hawje tonde filla golleji du sudu sule zaberi dum woni horejo walde gollobe habaruji ciudi habar gondi do jonde horemun nani ko wi amadou haruna jibbo ismaël
min nanay belɗum andinore darnude golle nokkurede jamanu ardangal tanja hitaani duuɓi ujunaaɗe ɗiɗi e jeɗɗi warde hitaani duuɓi ujunaaɗe ɗiɗi e jeetati wakkati MNJ ɗum darnayi golle suudu du enden amma ɓe juuɗe mu en tawa nder hawji golle ɗen kan en burti filla majje hitaani duuɓi ujunaaɗe ɗiɗi e nayi warde hitaani duuɓi ujunaaɗe ɗiɗi e joyi nokkure de enden ñiɓa ko watta kokkoɓe habaruji leydi Niger eɓe leyɗe yaasi garɓe tijoji francophonie kawra golla nokkure warde de enden ko golle fedde darne du no hani wi'e noon fedde de nangi rama gaccego gonga potal tawaka caka be juudem en tawa der hawju golle fedde de enda minen wakkati gon min yami ponno watte caka mabbe mo sola hebu
nani en kota der region zender to enda der departement mo kanche mbi en tugal nyaaw honolde mbi tengu difteri e faransire ko lawal didabal fudda kenano nogay didi lewru janvier to enda der departement on mbi en nogay e jeegon woni kodin timminina no korongal tugal du tawa kenana beydude cellal balli himbe artunobe hebude tugal aranangal ibrahim salham ardido sadus kajido filla cellal himbe mo region zender nani ko wi abou sarki
depuis la déclaration de la
illa ko na walla kam wangi himbe no gonno gada bawde mu en ko durwi ditta e nyaaw na walla konolol on gi'i der leydi zender der himbe ujinaagi dido e ko deki no wada himbe chapande jo do herme fu be leydi mata mayno laabi didi min gadi tugalgal wadi min kebi ketto lobbol gol min gidi do gattol jungo fedde leyde duniya hawjine fi cellal gollobe bangere kanche be gaddi balla mabbe ba hana fartugal tugalgal gonga min mijay ko min keban kepto lobbol hanno min kebiri dum be nangi sanne ba ko lawol aranol gol halaji halama ko watta himbe ta doytano di labi amma fu hadayi jehol yeso hebama min mijay yala min keban kepto lobbol gol
les résultats.
Nden ko kote nder région Agadez e nder hawrire nde fedde hawjinde filla kawjaki nawallaji daaɓoji waɗi tenda nder région Agadez capanɗe tati lewru janvier o ɗum waddi filla bangugol nyaw hononde nder région on kamɓe saɗoromaji ko tawa arto filla durwi diggol e nawalla on Hamisu Mama ɗum woni ardiɗo Sarusi kawjiɗo filla hakkugol habaruji to nde gollirde nani ko wiyani Se Karim
ala semaine 4
er jeddije nay bere ko lewrudun min kebana himbe chapande nay e jenay kambe nyawgun nangi der mabbe chapande tatu janditi sappo e joyi no wonno sawre dey nayo mayi der mabbe do ko durwi ditta e rabo nyawgun e sadar maji ko min goni minen gi'a farko cewata rafi are golli tirdi e ko nandini e no min jarirta awdiri na walla kan ete cewo minen godi sadar maji gon ko kodol teddirka hano yawtol mun e nokkuje to himɓe ɓe nyawgun sattini e maɓɓe gattete faɓe cawre nder giidal gal min gaɗi min kaali dow haalaji kewɗi ko waɗata mosola saɗarma o heɓo e caɗale gon ko min goni minen gi'a e waɗa tugal hisa nyawgun e heɓugo dabareji ko nyawtata nyawgun nder ko yaawi waɗugo nyawtol mum ko baade kure ɗen jatti dabare no goodi ɗum min ƴewtinake dow fi on
nonni ele wakkati mo département bo Birnin konni tawdano rafke jorande enago gam batte Allah e fi tawado nder leydi Nigeria man e fi mum wontirni wadi ko ardibe diina département kawriti jippinde Qur'ana e lude lamdo bawdi cenido jippina jonde jam e potal nder konni kam fu e leydi Niger Liman Amadou modi bobaji to nani ko wi Asman Moussa Arsika
min kawri ɗo en ngam min eela Allah dow sakullaaji ko woni no suuli himɓe ɗo nder leydi konni, ngam on gi'i seɗɗa fuu himɓe diwtooɓe himɓe gonno diwta. Ngol laawol waɗi min gaɗi niya hawrugo keerol moodiɓɓe mawɓe e liima muuɓe wuro gom, kawra ngam eela Allah, jannga Qur'an, tefa lamɗo reena leydi din. Min eeli Allah waddana min hakkillo fukkiingo. Min gaɗan ɗum dow ardangal laamiiɗo leydi Konni e préfet e keerol ardiɓe sarusuuji e moodiɓɓe mawɓe e leydi Konni. To moodiɓɓen kaalana ngaɗa julde juma'a, himɓe juula du'ano leydin jonde jam e
deenaako.
Nonni mbiyen tewtol coupe latol bal ko leyɗe Africa Côte d'Ivoire duuɓi ujunaji ɗiɗi e noga e tati. Mbiyen hannde woni ko feccere hantode ko nayo ɓerɗe ɗen fuɗɗata, kanƴum ɗum waɗi ko mbiyen leyɗe jeetati kam woni ko tawa nder ngal jahangal. Lawwali Garba jo anndal dol filla latol bal ɗo e nder Niger, nani tawi kaake muɗum ki waɗan Salamat Kadir.
Ko ɓuri hayɗinde himɓe no waawi waɗude nder majju hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e lasɗo ɗiɗi, tefol coupe pelle hikka ɗe enden ni fedde mum mbaawa warre noon tawaaka noon nder latande de enden. To enden Cameroun hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e lasɗo ɗiɗi de enden, Sénégal, Maroc, Burkina Faso, Misira, Guinée Équatorial, Gambie, Cameroun e hoore mum den Tunisie ka en tawano nder latande 8ème de finale de enden. Denne fuu hawrodiri hikka Mali, Kudwar e Nigeria ka en limete nder leyɗe ɓurɗe sembe. Ko weli he ɓerne hikka du e laawol ngol kam woni ekkintinooɓe pelle Afrique 14 dow laso e nayo keɓi yahdu yeeso. Denne fuu no waawi waylaade
quart de finale.
Jokkay sangarte yewtere meɗen pinnino Battu. Laawal jeenayaɓel ko fijo kollol indi tirango dogon ogo baña jeɗɗire wittinde woni ko timmi to endan Bamako do dande ma e Niger. O Battu du hitande warde hitande woni ko watte to endan le gallure Mali fuɗɗa kene nogay leru janvier timmoyi e jeetati muɗum. Sigiliɓe ngu Battu waɗi Battu joɗa kaale e kollol kulle Rafika Attar no tawa to nani koy.
Nder jeɗɗirden fuu nokku ko inditira place des cinquantenaires nder gallure Bamako heewi leñi dogon e golloɓe golle junngo e tawaaɓe nder wuroji gom e gaddi kulle maɓɓe to luumo kollol ko dogon ogo baña. Golloɓe junngo ɓe leyɗe Afrique yannaange keɓi laawol jaari kulle maɓɓe. Alkasum Mahammadu e Isaka Salifu ɓiɓɓe leydi Niger iɓe beltoro e luumo kollol gol.
Ƴettore Allah, miɗen keɓa geɗuji amin seeɗa seeɗa amma wona iri ko nden muɗum, ngam jonɗo luuma ko nokku fuu sayni muñal.
Min mi nani to bandiraɓe amin kono wooɗi noon golloɓe juuɗe fuf e santir ko guri kam mi sonnata. Mi waddi daage abadaje madawa e difa, woɓɓe gaddi kotane cardi, rewɓe ɓeydu ɓurdi
gaddi.
Ɓiɓɓe leydi Niger jaaɓe to o luumo kollol ɓe gi'i saɗarmaji fadde ɓe jottoto ogo baña ka woni ko Alkasim Mahammadu fantini.
Saɗarmaji kewɗi tawda dow laabi neɗɗo adowi are warde gaya sey naati laana ndiyam feddita yaade Malville. Nadde mana ville tondu sey to neɗɗo hokki ceede policiɓee wonɓe daane ndiyam nden duwandu no ɗon ba neɗɗo no wondi ɗerol bollirde mum yehude leyɗe yaasin noon sey neɗɗo hokki ceede. Nden no ummaade Niger yaade Bamako ñalowma gooto heƴi hannde sey neɗɗo waɗi balɗe tati.
Rafi Bawɗe waɗi Alkasum Mahammadu no nodda e gomnati nanganaɓe.
Miɗen giɗi ardiɓe amin nangana golloɓe golle jungo ɓe alane dongal ceede tendeje ɗe endal, amma ko Allah waɗi hannden saɗornan no woodi ngala he ƴamude ɗum. Rafi keƴoro hakkillo fukkingo goɗum kanni waddi, amma seni ɗum annda no ɗum tokkira kam.
O luumo kollol ko fina tawa dogon ogo baña laati huune ko waɗete nder Bamako hitaane fuu, ko hokkata golloɓe junngo e connooɓe nema e jon en campaniiji ɓe leyɗe gon keɓa gara pelle fina tawaaji kewɗi ƴuwi nder reedu leydi Mali. Jimi e bomi tan nanta.
Ɗo wawanto kibaruji meɗen tili e fulfulde kirtanto jam hirte.